Ngibingelela abalimi namukela esiqephini sethu sesine sengede yangoJanuwari okungumasingane kulo nyaka u-2022. Ikhasi lesikhombisa kuya kwelesishiyagalombili osihloko sithi usuku lokubungaza abalimi basogwini olusenyakatho. Ibhalwe ngumaphilisi Zulu benosikhumbuzo khuzwayo abeluleki babalimi. Ifundeka kanje. Ngomhla ka-11 kuLwezi okuwuNovemba, abeluleki basogwini olusenyakatho babalimi ababuyiselwe umhlaba ngaphansi kohlelo lomnyango wezolimo kanye nalabo abazithengela amapulazi bamema abalimi ukuba babungaze nabo eDanal Country Club. Lolu suku lwaluxhaswe abahlinzeki bezinsiza ezahlukahlukene zezolimo khona ogwini olusenyakatho. Lo mcimbi wawuhlanganisa abalimi abahambisa umoba wabo esigayweni ezimbili, iMaidstone kanye neDanal. Inhloso kwakungukucobelelana ngolwazi mayelana nokukhiqizwa komoba kanye nokucophelela ukusebenzisa izinsiza ezikhona. Lo mcimbi wahlelwa uMnumzane uSikhumbuzo Khuzwayo ongumeluleki wabalimi ngaphansi kukaThongathi Hewlett bebambisene noMnumzane uMaphilisi Zulu ongumeluleki wabalimi ngaphansi kwesikhungo sezocwaningo ngomoba. Laba nomzana ababili babe nombono wokuhlanganisa abalimi abasebenza nabo ikakhulukazi ngoba ubhubhane lwe-COVID-19 belungavumeli ukuhlangana kwabalimi abaningi cishe iminyaka emibili yonke. Okwakusele kwaba ukuzama ukuthola uxhaso ukuze lolu suku lwabalimi lube yimpumelelo. Ngosuku lwabalimi uhlelo lwahlukaniswa kabili. Kwingxenye yokuqala yosuku kwayiwa emasimini kwenziwa uhlonzwa komhlabathi ukuze kuhlonzwe uhlobo lomhlabathi kanye nendlela ekufanele aphathwe ngayo lawo masimu kubalwa uhlobo lomoba, umanyolo nokalika ekumele usetshenziswe. Uchwepheshe ovele esikhungweni sezocwaningo uDokotela Thandile Mdlambuzi kanye nomeluleki uMnumzane William Gillespie ibona ababechazela abalimi ngokubaluleka kokuhlonzwa komhlabathi ukuze wazi isivuno ongasilindela kanye nohlobo lomoba ongalutshala ukuze luhambisane nomhlabathi osemasimini. Yayiminingi imibuzo yayibuzwa abalimi abathola kuyo izimpendulo mayelana nokuhlonzwa komhlabathi nokubaluleka kwako. Kwaze kwenziwa ngisho nombiko onzulu waphethwa ngalo lolu suku. Ingxenye yesibili yohlelo yayibandakanya ukwethula kwezihloko ezahlukahlukene ngababebambe iqhaza. Esokuqala kwaba omunye wabahlinzeki bezinsiza ovela kwa-Coastal Farmers owabonga bonke abalimi ngokubeseka bephindelela wagcizelela ukuthi ngaphandle kwabo ibhizinisi labo alilutho. Kwabe sekulandela uMnumzane uGillespie yena owakhuluma ngokuhlonza umhlabathi nangokubaluleka kokusebenzisa imbewu eseqophelweni eliphezulu. Lokhu wakugcizelela ngokwenza izibonelo lapha abalimi bephumelela khona uma behlonza umhlabathi bese bekhetha uhlobo lomoba oluhambisana nawo. Unkosazana u-Anelisa Makhaye wakhuluma ngemiphumela yocwaningo eyalwenza ebheke umthelela kanye nobunzima bezimbunguli eziphuzu zomoba lezi siyibiza nge-yellow sugarcane aphids. Abalimi bakuthokozela ukuzwa le miphumela ngoba yayiqukethe ulwazi olungabasiza kakhulu. UMnumzane uKhuzwayo wenza umbiko ovela esigayweni mayelana nomkhiqizo abawutholile nababewulindele beyisigayo kwisizini esiphuma kuyo kanye nesikuyo. Lo mbiko wawuthulelwa ukwazisa abalimi ukuthi isimo simi kanjani isimo mayelana nomthamo womoba osebewuthumelile. Unkosikazi uNolwazi Madlala wakhuluma ngoqeqesho oluhlukahlukene abalwenzayo beyishukela training center. UMnumzane uZulu wenza umbiko ngezifo, izinambuzane kanye nokuphathwa komoba odluliselwe kwinkathi ezayo yokuhlahla. Inhloso enkulu yalo mbiko kwakungukugcizelela ukubaluleka kokuhlola amasimu kubhekwe isihlava i-Eldana ukuze kwenziwe izinqumo mayelana nalawo angekahlahlwa. Isikhulumi sokugcina kwaba uDokotela uMdlambuzo owavala ngokukhuluma ngokubaluleka kokuthatha amasampulu omhlabathi ukuze wazi imisoco ekhona nedingekayo emhlabathini. Uhlelo lwabo seluvalwa ukuze abahlinzeki bezinsiza ababephinde baxhase lolu suku bakhulume nabalimi ngezinkampani zabo kanye nemikhiqizo yabo. Abaxhasi bosuku bahlanganisa iCoastal Farmers, uKynok, Farm AgriCare, Terry Surveys, Farm Ag International, T-Amo Suppliers kanye ne-Sugar Coast Motors. Ukuvala usuku kwaba nabalimi abaziwinela imikhiqizo eyahlukahlukene eyayivela kubahlinzeki ababexhase lo mcimbi. Emva kwalokho abalimi bakhuthazwa ukuthi bavakashele izindawo ngaphandle lapho okukhangiswe khona imikhiqizo eyahlukahlukene. Umnumzane uZulu nomlumzane uKhuzwayo badlulisa ukubonga bonke abahlinzeki bezinsiza kusebenza abaxhasa lolu suku olwazuzisa kakhulu amakhasimende abo okungabalimi. Bakusho lokhu ngoba lolu suku lwalungeke lube impumelelo ngaphandle kwabo. Badlulise ukubonga nakuzo zonke izihambeli nezethuli ezazicobelelana abalimi ngolwazi olunomqondo noluzobazuzisa emabhizinisini abo okukhiqiza umoba. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngokuhlelelwe abalimi bomoba baseMpumalanga. Ngiyabonga.